Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kuba dukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Ikigali mu Rwanda hakomeje inama y'ibihugu by'umuryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu bikoresha icyongereza. Urubyiruko ruturuka mu bihugu 54 ruri mu bitabiriye iyo nama, dore ko 60% by'abagize Commonwealth ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Mu ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa Commonwealth yabaye muri iki cyumweru, urwo rubyiruko rwakanguriwe gutanga umusanzu warwo mu kubaka ibihugu baturukamo na Commonwealth muri rusange. Abaganirije uru rubyiruko bageragezaga kubereka amahirwe kugira ngo bayakoreshe mu gutanga umusanzu wabo mu kubaka ejo hazaza habo ndetse n'ah'igihugu. Bimwe mu bibazo uru rubyiruko rwagaragaje ni ukubura amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro. Asa nk'usubiza icyo kibazo mu nama y'ihuriro ry'abacuruzi nayo ibera i Kigali. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hagomba gutekerezwa icyakorwa ku bufatanye n'abakiri bato kuruta ibyo bakorerwa. Yavuze ko icyo urubyiruko rukeneye ari ugushorwamo imari atari ukubongerera imbaraga. Ikiganiro muri sanga cya none kiribanda ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere. Abatumirwa bacu uyu munsi bari mu bitabiriye uhuriro ry'inama y'urubyiruko rwa Commonwealth yasojwe kuri uyu wa gatatu. Kuri telefoni kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Depute Jean-Claude Barimuyabo. Uyu akaba ahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Depute Jean-Claude Barimuyabo, ikaza mu kiganiro muri isanga. Depute Barimuyabo, uranyumva?
Ndibogani, murakoze cyane Edirwema kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro. Nishimiye kuza kuganira n'abatwumva.
Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo uyu ni Sakina Usengimana watangije ikigo cya AfriFoods Limited. Iki ni ikigo cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Madamu Usengimana, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga nawe.
Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Reka duhere kuri Depute Jean-Claude Barimuyabo. Nkuko narimbivuze, u Rwanda rurimo rurakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Muri iyi nama habaye n'inama y'ihuriro ry'urubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Commonwealth. Mbere na mbere, gerageza utubwire ibyo wakuye muri iyi nama. Ni nk'ibiki iyi nama, ibyo mwibanzaho cyane byari biki?
Murakoze cyane. Ubundi ni inama y'ihuriro ry'urubyiruko mba ari byo nibandaho. Yari ifite insanganyamatsiko igira iti ishishikariza urubyiruko gufata amahirwe no gufata umwanya kugira ngo bagasigasire cyangwa se bagategura ejo hazaza. Mu Cyongereza aribyo navuga ko yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo take charge of our future. Ngo rero mu byaganiriweho byinshi ni uburyo nk'urubyiruko twabasha gukorana n'abandi urubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubashe kubyaza amahirwe ari muri Commonwealth nk'umuryango w'ibihugu birenga mirongo itanu na bine. Muri ibyo bihugu hakabamo ibihugu n'ubundi bifite ubukungu buteye imbere n'ibindi bihugu bikizamuka. Ubwo rero byabaye nk'ihuriro ryiza rituma urubyiruko rubasha kuganira rukungurana ibitekerezo ndetse hakabaho ndetse no gusangira amakuru ndetse no kunoza uburyo urubyiruko rwazajya rurushaho gukorana mu gihe kizaza. Rero mu byaganiriwe nk'uko warubimbajije byinshi twibandaga cyane ku bijyanye na ishoramari ariko n'ubundi nabyo rikozwe neza hagamijwe n'ubundi kwirinda no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Muri rusange nibyo twaganiriyeho, yenda turaza kubivamo muri detaye, yenda nimuza kukenera ku kiganiro kiraza kuba kigenda.
Urakoze cyane, turaza kubigarukaho, tugaruke no kuri ayo mahirwe ndetse n'ibyo urubyiruko ubwabwo bagiye baganira ndetse nibishobora nibyo mwakuye muri iyi nama. Ariko nkuko nari mbivuze, turi kumwe kandi na rwiyemeza mirimo Sakina Usengimana watangije ikigo AfriFoods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Madamu Usengimana, gerageza mbere na mbere utubwire kuri iki kigo cyawe, wagitangije ryari, gikora gite, ibyo wohereza mu mahanga n'ibintu ki?
Murakoze cyane. Ikigo cyatangiye mu 2019, ubu twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, harimo avoka, harimo imiteja ndetse n'amatunda. So ibyo rero tukabyohereza i Buraya ndetse no mu bihugu by'Abarabu. Dukorana n'abahinzi bagera kuri 500 ndetse n'amakoperative 5 mu gihugu hose. Nuvuga rero twabitangiye ari ukukimeno kubyohereza hanze, twagiye tubona amasoko n'amahirwe yo kugira ngo tugere no ku isoko mpuzamahanga, turebe ibyo bakeneye, noneho tukagaruka mu Rwanda tukabifata, noneho tugatangira kubyohereza.
Hanyuma kuri wowe, tubwire, watumiwe mu rwego ruhe? Ese watumiwe kugira ngo usangize abandi cyangwa se urundi rubyiruko rututse hirya no hino ku isi ibyo ukora? Gerageza utubwire uburyo watumiwemo n'icyo wakoze muri iyo nama.
So muri iyo nama rero twatumiwe na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, kubera ko n'ibihugu 51 byose biri muri Commonwealth haba harimo urubyiruko rukora imishinga itandukanye. So muri urwo rwego rero no kugira ngo tunahurire hamwe tumenye se ibyo bakora ni ibiki, habayeho ibintu by'amarushanwa mu kintu bise Kigali Startup Festival. Noneho barangije rero habaho kohereza ama application, noneho haprize abantu bagera muri 400 bose mu bihugu bigiye bitandukanye. So rero twaje mu ba mbere baturanyije 12 harimo n'abandi mu bihugu bitandukanye. Turagenda habaho n'ibintu bya bootcamp batwigisha uburyo se business zacu zikora gute, ni gute twana biprezenta kuvuga ngo nitike imbere y'abacaji, warangiza ukabavugisha ukababwira ati ibi ni byo nkora kugira ngo barebe ko umushinga wawe umeze gute. Ibyo byose rero nirwo rwego twagiyemo. Ikindi kintu nakongeraho ni uko dukora export nk'uko twabivuze, noneho muri kategori ya export twabashije gutsinda, baduha igihembo cya miliyoni 10.
Izo ni iz'amanyarwanda cyangwa ni iz'amadolari?
Ni iz'amadolari, ni miliyoni 10 z'amanyarwanda.
Ni byiza cyane, kandi turabakeje kuba mwaratsindiye icyo gihembo. Depite Barimuyabo, iyi nama ya Commonwealth ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri, kandi ikaba ibaye mu gihe isi yari imaze igihe yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Ibyo aribyo byose urubyiruko narwo ruri mu bazahajwe n'ingaruka za COVID-19. ingaruka za COVID-19 hari izo mwaganiriyeho, ese urubyiruko rwaba rwarakozweho n'izingaruka cyane cyane k'indwara?
Murakoze. Mu biganiro byagiye bikorwa hari byakorwaga byatangaga mu buryo rusange, ariko hakabamo n'ibiganiro byagendaga bitanga mu matsinda. Ibiganiro byo mu matsinda hari abavugaga n'ubundi ku ngaruka zatewe na korona, ndetse bakaganira mbega ingaruka byageze ku bucuruzi. Ingaruka rero byageze ku bucuruzi usanga akenshi zishingiye n'uko n'urundi rubyiruko barukora za bizinesi ntoya ntoya, ukora ubucuruzi buciriritse. Urubyiruko akenshi nta gishoro kinini baba bafite, kandi usanga iyi COVID yaragize ingaruka nyinshi cyane kuri bizinesi zikizamuka. Ubwo rero byumvikana n'ubundi ku rubyiruko ari rwo rwahazahariye cyane ugereranyije na bizinesi n'abandi basanzwe bafite bizinesi zibyara inyungu. Rero mu byaganiriweho bw'urubyiruko n'ubundi twagiye tureba ko iki cyorezo ntabwo ari cyo cyonyine kibaye, hashobora no kuza n'ibindi mu gihe kizaza. Ariko iriya platform y'urubyiruko ya Commonwealth nayo byabaye nk'urubuga rwiza kugira ngo urubyiruko rusangire ubunararibonye. Kuko natangiye mbivuga Commonwealth igizwe n'ibihugu biteye imbere mu bukungu n'ibindi bikizamuka, ubwo rero n'urubyiruko n'ubundi rwitabiriye ni guturuka muri ibyo bihugu byombi, ibyo byiciro byombi bafite ubunararibonye butandukanye. Yabaye rero amahirwe yo kugira ngo basangire ubwo bunararibonye, ndetse ni gute na ukureba n'iyihe mikorere yahinduka kugira ngo ubucuruzi burusheho gutera imbere n'urubyiruko rubashe gutera imbere, bizinesi zabo zibashe gutera imbere. Ikindi navuga ni uko muri ririya huriro habayeho gutoranya n'ubundi anahembwa imishinga 12 yabaye iya mbere mu byiciro bine. Ubwo buri cyiciro cyahembwemo batoranyijemo imishinga 3, imishinga ifite udushya kandi imishinga ubona ko ishobora kuzana impinduka. Ibyo rero nabyo bitanga icyitegererezo, ndetse bikanamotiva urundi rubyiruko kugira ngo narwo rubashe gukora cyane. Kandi baranavuga ngo ushaka kugenda wihuta, ugenda wenyine, ariko ushaka kugera kure ufatanya n'abandi. Ubwo rero habayemo amahirwe kugira ngo abafite imishinga itandukanye babashe kubona abandi bandi b'urubyiruko bashobora gukorana nabo baturutse mu bindi bihugu, kandi hanarebwa uburyo iyo mishinga y'urubyiruko nayo yabasatemeka yatanga umusaruro by'igihe kirambye.
Urakoze cyane. Warugarutse kuri icyo kijyanye n'ayo marushanwa y'imishinga ifite udushya. Umwe mu batsindiye ibyo bihembo ni Bwana Patrick Ruhumuriza, uyu akaba ayobora ikigo gihugura cyitwa Tenzi. Bwana Patrick Ruhumuriza, ikaze mu kigano muri Isanga, wirwe neza.
Wirwe neza, murakoze cyane.
Yego. Depite bari mu yabo yarakomoje kuri iryo rushanwa ryabaye cyane cyane ryo guhemba imishinga yitwaye neza, imishinga ifite udushya igomba kuzanira sosiyete. Wowe umushinga wawe ukora iki?
Umushinga wanjye ni umushinga ugamije kugabanya ubushomeri cyangwa icyo twita unemployment ku bantu bagisoza amashuri. Ikaba yitwa One Oze Training Center. Icyo tugamije ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Twatangiye turi kwigisha urubyiruko uburyo bakora ikawa y'u Rwanda, uburyo bayikora bakayitunganya neza. Turanateganya kuzagura umushinga tukagisha n'abandi bantu benshi mu buryo bwo kugira ngo tugabanye ubushomeri mu rubyiruko. Twagize amahirwe rero kuyatendinga yo kwitabira igikorwa cya Trogam, cyane cyane muri Youth Forum. Ibyinshi twigiyemo byinshi bitandukanye, aho twahuye n'abantu benshi batandukanye. Ku ruhande rwanjye icyo byanyigishije ni uko icyo numva ko kidashoboka abandi bakaba barakigezeho ntacyo bandusha, nanjye nabishobora.
Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza, guma kuri telefoni. Sakina Mukanya, depite, yaravuze ko muri iyo nama yatumiwemo abatumirwa benshi barimo abakomoka mu bihugu by'ibihangange umuntu yavuga nk'urugero ubwongereza Canada za Australia n'ahandi avuga ko hari byinshi cyangwa se ubunararibonye abandi baturuka mu bindi bihugu wenda bigikene cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere bigiye kuri aho bagenzi babo nari nabaje n'ikibazo kijyanye n'ingaruka za COVID-19 wowe nka rwiyemeza mirimo cyambere ari cyo ingaruka za COVID-19 zagize ku bucuruzi bwawe hanyuma icya kabiri nk'ikintu cy'ingenzi wumva wakuye mu bunararibonye bw'urwo rubyiruko bagenzi bawe baturutse mu bihugu byateye imbere wasangiza abakunzi b'ijwi ry'Amerika ni nk'ubugi
murakoze ikintu yenda naheraho bijyanye na COVID ndakitekereza buri muntu wese yamugezeho kandi yenda nahera ku byo dukora kwa ko twohereza imbuto n'imboga mu mahanga rero akifuza twagiye duhura n'ibibazo cyane ibintu bijyanye na logistics uvuga ngo yenda ahantu bituruka naho bijya ugasanga yenda ikibuga cy'indege bagifunze ni ibintu umuntu ategeraga yibaza ko mu buzima bizigera bibaho ibyo byose numva byaratuzunaga ikindi ndacyagiye kibaho ni ukuvuga ngo abakiriya ahantu bahafunze abantu ntabwo bari kubasha kujya mu masoko icyo gihe rero usanga n'ibyo batumiza bigabanuka yenda ni zimwe mu mbogamizi twagiye duhuramo nyinshi n'ubukungu bwaragiye burahungabana ku nzego zose no mu buhinzi rero naho byagezemo ikindi rero nagarukaho ku byo twigiye ku rundi rubyiruko rugenzi rwacu yenda icyo naheraho ni uko nabo hari urugendo baba bakiri kugenda kuko urubyiruko usanga kenshi duhuje ibibazo ariko nanone abari mu bihugu byateye imbere hari andi mahirwe bafite twebwe natwe tuba tugiye gushaka kugira ngo tugereho ariko wenda kimwe muri ibyo ngibyo ni uko usanga baba bafite amahuriro menshi atandukanye abafasha kugira ngo babashe gutera imbere ari nabyo nifuza ko natwe urubyiruko rwo muri Afurika tugenda twihuriza hamwe ikindi kintu nanishimira nk'uko nk'aya marushanwa nanjye nari ndimo kimwe na Patrick twahuye n'urundi rubyiruko ruturutse ahantu hatandukanye tukareba imbogamizi bari guhura nazo ukavuga ati izi natwe duhura nazo ibyo wenda ibibazo babashije gukemura ukumva ko natwe ejo n'ejo bundi hari ahantu twahuriza hamwe yaba ari muri East Africa niho twahera ndetse tukagenda tunagura ikintu rero nabonye gikomeye cyane ni ubwo bumwe usanga bakorera ahantu hamwe bafatanyije bikavuze ko bari no muri sekta zimwe ariko kuba byonyine ari urubyiruko bakishyira hamwe kandi ijwi ryabo rikaba ryakumvikana cyane ni nabyo nashishikariza natwe urubyiruko rwa Afurika ko twashyiramo imbaraga
Depite Jean Claude bari mu yabo ikiganiro tugerageze tukigarure gatoya mu rugo aho ngaho mu Rwanda nk'umuntu uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibyo aribyo byose bimwe mu bibazo urubyiruko rw'abanyarwanda bahura nabyo urabizi nk'umuntu ubahagarariye iby'ingenzi wavuga wasaba ko wakwifuza ko byahita bibonerwa umuti vuba na bwangu ni nk'ibihe kugira ngo dukomeze ikigani
muri make wenda mvuze urubyiruko kuko wenda ndeba n'urwo mu Rwanda uko tubayeho nkanareba n'urwo mu karere kubera ko kuba ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'umuryango wa Burasirazuba wa Afurika Burasirazuba mbona urubyiruko rwo mu Rwanda byibura rwarahawe umwanya uhagije kugira ngo rubashe gukoresha imbaraga rufite mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu ariko n'ubundi hari igihe bimwe bitaragerwaho ijana ku ijana ariko n'ubundi igihugu kigerageza igihe cyose gushyiramo imbaraga kugira ngo barusheho kumva urubyiruko nk'urugero icyo namperenda ku byagezweho mbere y'uko nzakubwira ku bikiri imbogamizi byagezweho natangaho urugero n'uko urubyiruko ubu ngubu rwo mu Rwanda rubarizwa mu nzego zose zifata ibyemezo abana mutu wenda nk'umuntu mu nama njyanama z'uturere imirenge imidugudu ndetse n'umujyi wa Kigali urubyiruko ruba ruhagarariwe urubyiruko ruhagararirwa mu nteko hari urwego rwihariye rushinzwe urubyiruko hari n'izindi nzego zitandukanye zishinzwe urubyiruko hari n'imishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha urubyiruko mbega urubyiruko igihugu cy'u Rwanda cyaruhaye umwanya wo kugira ngo babumve nabo bagaragaze ibitekerezo byabo ndetse bazane n'imbari n'udusha n'ibyo bashaka kubihinduka byose mbega uhabwa umwanya nk'urubyiruko bakatwumva kandi kindi usitse n'icyo nikirubona gisa nk'aho gitandukanye n'uko mu bindi bihugu bihagaze. Nanamaze gutanga urundi rugero rutoya, nuko kuba narapfuye mu Rwanda mpagarariye urubyiruko mu nteko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ntabwo ari uko ariko ari itegeko rya East African Community ribigena. Mu mwihariko w'u Rwanda usanga mu bindi bihugu habamo n'urubyiruko ruzamo mu nteko, nuko ruba rwahanganye n'abandi bakuru mu buryo rusange, nta mwihariko uhabwa urubyiruko. Rero ku kiri nta nk'imbogamizi nagarukaho, nuko urubyiruko haracyari urubyiruko n'ubundi rwinshi rukiri mu bushomeri.
Imibare mfite hano igaragaza ko mu mwaka w'2021 uwo mubare wazamutse cyane ukagera ku kigero cya hafi 30% mu rubyiruko.
Ya 2021 ho byarushijeho kubera ko na corona nayo yateje ikindi kibazo gikomeye. Hari urubyiruko rwari waratangiye kwihangira imirimo, rukora business biciriritse, ariko kubera corona nk'uko natangiye mbivuga yagira ingaruka cyane cyane kuri business zikizamuka. Urubyiruko rero rubura akazi kubera iyo mpamvu, ariko iki cyo twavuga nacyo kuri cyakozwe mu Rwanda rugerageza gukora nuko bashyizeho n'ubundi kigega kigamije gufasha business zagizweho ingaruka na covid. N'urubyiruko rero narwo rwagiye rugira ayo mahirwe yo kugera kuri amafaranga ari muri icyo kigega bakabasha kuzahura business zabo. Ariko icyo kibazo cy'ubushomeri hakabamo n'urubyiruko rurangiza ariko ukaba enda bataramenya neza naho n'ibigo bindi bishobora kuba bibafasha. Mbega mbona ko ubukangurambaga kuri serivisi zihari zigamije gufasha urubyiruko bukwiye kongerwa, kandi ngira ngo kufatanya n'inzego zitandukanye birakorwa, ariko kwigisha ni uguhozaho no gufasha urubyiruko n'ibibazo by'urubyiruko ku buryo buhoraho, ndetse hahazaho n'udushya dutandukanye.
Urakoze cyane.
Icyo navuga rero ni icyo cya mbere kikomereye urubyiruko n'ikibazo cy'ubushomeri, ariko urubyiruko n'ubundi bikomeza gufatwa mu buryo bwo kugira ngo urubyiruko rufite imishinga mishya, rufite udushya dutandukanye, batabasha kwegerwa banafashwa kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa imishinga yabo, bihangira akazi banagahe n'abandi.
Urakoze cyane. Mu kanya ndaza gusaba Sakina ndetse na Patrick bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushomeri n'uburyo cyakemuka. Ariko kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, reka dufate Habimana Fabrice wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi hano i Kigali mu karere ka Gasabo, Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Mbanje kubashimira umwanya mamaye wo kugira icyo navuga kuri ibyo bibazo muri kugaragaza. Ariko mu Rwanda turacyafite urugendo rurerure. Nicyo nshaka kubwira uwo mudepite uhagarariye urubyiruko, kuko impamvu ngaragaza ko mu Rwanda tugifite urugendo rurerure, uyu munsi wa none urubyiruko ni rwo ruri ikibazo cy'ubushomeri. Kuko abantu bararangiza ugasanga abenshi barangiza ni urubyiruko, ugasanga ikibazo ku isoko wagera ugasanga imirimo ibonye abafite ubushobozi, uwitwa ngo ni wa mukene ntabashe kujya gupiganwa ntabone ka kazi, kandi yitwa ngo yarapiganye.
Ubushobozi mu buhe buryo
Habimana? Wenda nk'urubyiruko avuga ati njyewe nkomoka mu muryango utishoboye, noneho ugasanga wa wundi uturuka mu muryango wishoboye cyangwa se w'abakire cyangwa se wakwitwa ngaturuka muri wa muryango n'ubundi usanga ufite akazi muri leta, akaba ariwo ubona akazi.
Urashaka kuvuga ko haba harimo ikintu kijyanye n'ikimenyane? Urashaka kuvuga ko habamo ikimenyane se?
Yego. Ikimenyane cyo kirahari kandi ntabwo twatinya kubigaragaza. Kubera ko birigaragaza benshi, n'urebye hirya no hino mu mihanda usanga urubyiruko guhera kuri iyo myaka 30 mwagaragaje cyangwa se no kumanura hasi barangije amashuri, ugasanga umuntu yize nk'aho muri mu Buhinde cyangwa se muri za Uganda n'ahandi mu bindi bihugu by'ibirayi muri Afurika, afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ako kazi. Ariko kubera ko aturuka mu muryango utishoboye, ugasanga akazi kabonye wa mwana wa meya, wa minisitiri cyangwa se wa senateri, uko umuntu ukomoka mu muryango ukomeye ugasanga niwe uri kubona ka kazi.
Urakoze cyane.
Kandi haracyari ikindi kintu cyitwa ubusumbane mu mikorere.
Urashaka kuvuga iki?
mugihe umuntu agihanga imirimo urategura nk'umushinga ngo ukajya kuwereka BDS ugasanga BDS ifashe wa mushinga wawe aho kugira ngo bawemeze bakawutura ngo bawemeye naho ugasanga barawugurisha bahwaye undi muntu kandi nawe ufite ubushake bwo gukora ikindi haracyari ikibazo cy'uko mu Rwanda hari ikibazo cy'uko umuntu yiga umushinga waba udafite umuntu muziranye ibintu ntibibashe gutuma wa mushinga ujya imbere hakaba hari ikibazo cy'uko udafite n'ubushobozi bwo kuba wakora wa mushinga ariko waragutegura ufite umushinga wo mu mutwe kandi wawushyira ku isoko ukabyaza umusaruro ariko ugasanga hari abantu bamwe bari gutega amatwi ariko wowe wagerayo ugasanga umushinga ntiwahawe agaciro
urakoze
uwo musenateri
depite
ni mwihangane gato ntabwo ndinda ntambaze uwo musenateri ese nicyo ari guteganya gukorera n'ubuvugizi k'urubyiruko kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira
urakoze cyane
ikindi nkaba nibaza ni hano mu gihugu harimo n'abafite ubushobozi ariko kubera ko badafite aho bakorera ugasanga ni ikibazo ni byose ni ibintu bakabaye bigaho muri iyo nama ndetse no kuri kurubyiruko rukereka rukavuga ibitekerezo byabyo byateza imbere urubyiruko
urakoze cyane Habimana Fabrice atubajije ibibazo byinshi bitandukanye ariko reka duhere kuri depite bari mu yabo mu magambo magufi cyane uvuge ku kibazo kijyanye n'amahirwe ku kazi aho avuga ko akazi kabona abishoboye abatishoboye ntibagire amahirwe yo kubona akazi hanyuma ibindi bibazo ndaza gusaba Patrick na Sakina bakunganire depute bari mu yabo
murakoze cyane ari cyo cyajyaga gikunda kubaho cy'uko urubyiruko bana bajyaga rukunda kuzana ikibazo cy'uko ngo basabwa experience badafite icyo gihe leta yarabyumvise bashyiramye muri imwe mu nama twajyaga dukunda kugira za minisitiri perezidenti aho twahuraga na nyakubahwa wa repubulika urubyiruko ruturutse mu gihugu cyose icyo kibazo cyaje kuvanwaho aho babuze ko imyanya yo ku rwego rw'aba officers abantu bagomba kwijyamo bagasanga experience nyuma n'ubundi mo kugira ngo barusheho kubaho transparency cyangwa se gukorera mu mucyo n'uburyo bwo kwaka akazi no gutanga akazi bigakorwa hakoreshejwe bigakorwa online nizo kuko nabivuga mu Kinyarwanda mbese hari system yashyizweho aho umuntu ashobora kuzuzamo ibisabwa byose agatanga ikintu gikenewe noneho bakanamuselectinga iyo yifuje ibisabwa online n'ikizamini kigakorwa online rero ati kumenya n'icya yagaragaje ngo kiri mu itanga ry'akazi icyo ntabwo nawe nkizi aho yaba yenda afite nk'ingero yazitanga yemaza kumuha nimero zanjye kugira ngo abe yazampamagara amenyeshe ikibazo kugira ngo icyo cyakurikirane
urakoze cyane reka tujye kuri Sakina Fabrice yaravuze kubijyanye n'imishinga n'uburyo yigwa akavuga ko usanga rumwe mu rubyiruko rwo hasi rutanga imishinga hanyuma iyo mishinga yajya kwemezwa ugasanga ntibafashwe ahubwo hafashwe abandi icyo kibazo wowe nka rwiyemeza mirimo wigeze uhura nacyo igihe wateguraga umushinga wawe cyangwa se hari icyo wari wumva mu rundi rubyiruko rugenzi rwawe
so ndiwe ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo ariko yenda nanubona ahakana ko gishobora kuba kidahari ariko icyo navuga ni uko nk'iyi mishinga yenda itanzwe muri ibyo bigo hari ifatwa wenda igafatwa ibyo bigo ndumva ari byo yenda bishobora gusubiza neza ariko njye mu by'ukuri ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo
hanyuma se nk'inama wagira umusore nk'uyu uvuga ko afite imishinga ariko ugasanga iyo itanze ntacyo igeraho ni gute yakwitegura neza kugira ngo atange umushinga wuzuye ube wafatwa hanyuma niyo mari yifuza kugira ngo yunganire umushinga we abe yawe ibona
yeah so ikintu yenda na mugira w'inama hari ibintu by'amabanga yenda ya business bwo wayikuramo hari ukuntu ushobora gusangiza abantu umushinga wawe utababwiye ibintu byose n'urugero wenda kinavuga yenda intellectual property yenda ari ibintu bijyanye aba ari byo kinavuga yenda n'umwimerere w'umushinga akaba atawusangiza abantu. Hari n'ibindi bintu bajya bakora mbere yo gutangiza umuntu umushinga, ukabaza ukamusinyisha nk'impapuro yenda za NDA zo kuvuga ati umushinga wanjye nuramukuta wukoze uramutse wukoze kandi tutawukoranye hazaba hari impamvu zo kuba nagukurikirana. Yenda ikintu ntagarukaho hano ni ukuvuga ngo urubyiruko dukwiriye kwihugura cyane, tukareba uburyo natwe turinda imishinga yacu. Kandi nitunatinye hari igihe ujyumvira umuntu ngo ngiye gushaka nk'umuroya, umuroya yenda nabo bantu bunganira abandi mu mategeko kugira ngo anakugire inama. Ariko nta abantu benshi batekereza ko ujya gushaka umuroya umwunganizi mu mategeko ari uko wagize ikibazo, ariko ukwiriye no kujya no kumureba ukamugisha inama kugira ngo umenye uburyo yenda warinda ibyo bintu byawe kugira ngo umushinga wawe niwe wakorwa. Dore ikintu nabashyiraho inama ni uko yawutegura yanangiza agashaka n'abandi bantu bashobora kumugira inama kugira ngo ayo mabanga ya bisinesi ye akaba atayatanga, cyangwa se no mu gihe yemeye kugira ngo yatange hakaba hari impapuro basinyanye. Ndumva ariko ari cyo kintu navuga wenda.
Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza. Kuri icyo kibazo cy'imishinga, uri mu bantu batanze umushinga ndetse muri Commonwealth ukanawuhemberwa. Fabrice avuga ko kugira ngo utsindire uwo mushinga nuko ugomba kuba ufite umuntu runaka ugushyigikiye, watuma ugira icyo ugeraho. Ndetse anagaruka no ku kibazo gikomeye avuga ko kijyanye no kubura aho urubyiruko rukorera cyangwa se rutangirira ibyo bikorwa byabo mu gihe bataragira aho bagera. Wamugiriye inama cyangwa se wavuga iki ku byo avuze?
Murakoze cyane. Uko mbyumva ntabwo nemeranya nawe ko kuko iyo mishinga bajya kuyitanga bose bafite ababafasha akaboko cyangwa abo baziranye kugira ngo babaheshe ibyo bihembo. Uko natwe twihereyeho ntawe tuwuzima n'uwadufasha akaboko kandi twabigezeho. Igihe kirageze kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange duhindure ibitekerezo, tukaba kumva ko hatari umubyeyi wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa umushuti wawe ugufasha akaboko utabasha gutambuka, nawe wagerageza ugatera intambwe ugatambuka. Ikinama namugira ya mbere ni ukwitinyuka, ubundi akareba umushinga we koko uwo mushinga ari gutanga umushinga cyangwa ibitekerezo. Hari icyo twita umushinga ariko bitabyara inyungu. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga tujya guhatanira ibyo bihembo niba duhitemo kuko imishinga yacu ntabwo ari myiza. Akeneye kwicara ku ruhande rwiwe agatekereza ku mushinga we, akabaza bagenzi be, agakora n'ubushakashatsi akamenya niba ibyo bintu agiye kuvuga koko bizabyara inyungu. Ikindi nama nagira urubyiruko muri rusange, igihe kirageze kugira ngo twumve ko natwe twigire ko kurebera kuri Leta gusa. Leta ntabwo yatumenyera ibintu byose, iradukunda ntabwo yatumenyera ibintu byose. Niyo ufite umubyeyi wawe ntabwo yakumenyera ibyo kurya, akumenyera n'aho kuryama, nazo nagiye kudushakira umugore n'umugore amugaburira. Igihe kirageze kugira ngo dutekereze dutekereze ejo hacu heza, kuko ababyeyi bacu barakuze ejo neza ubu dushobora ko tuzaba mufite nka kugaburira kandi ugomba kubaho. Igihe kirageze kugira ngo duhaguruke dushyire mu bikorwa, tunashakishe, tunige kandi ibitekerezo dufite byo kumva ko hari ikimenyene mu gutanga akazi cyangwa ikimenyene mu gushaka icyo gukora kitakiriho. Nta muntu uzakubuza gukora, nushaka gukora uzahaguruke utuze inyanya n'ibikuboreraho najya kuzakubereyeho, ariko wabikoze ntabwo uzicarazwa ngo umushinga wanyu urawutanze wo gucuruza inyanya zirunguka yarawutanze ariko ntawukoze. Haguruka ushyire mu bikorwa, reka gutekereza mu rugo gusa.
Urakoze Patrick Ruhumuriza. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Twagira Yezu Marcel, wirwe neza.
Wirwe neza Edi.
Uri hehe?
Mperereye Kigali mu Rwanda, hano mu karere ka Gasabo, Kibagabaga.
Ikibazo cyawe?
Ndashaka kubaza ikibazo uwo mudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ya Afurika y'Iburasirazuba ndetse nabo ba rwiyemezamirimo w'urubyiruko. Iyo muri mu manama tubona ko tuzi neza ko igihugu cyubakwa n'imisoro, ariko urubyiruko ruri gutangira bizinesi ubu mu Rwanda imisoro iri hejuru cyane rwose ku buryo bugoye. Kuko nanjye nari nakoze umushinga w'ubucuruzi ariko nzakugira wenda imbogamizi na Covid yahise iteramo, ariko nabonaga hari ibintu bitangiye kutagenda neza ku bijyanye n'imisoro. Urabona kugira ngo mu Rwanda ukore ugomba kujya muri tini namba Kini namba rero waba uri gukora waba utari gukora yigumya kukubarira ntabwo byo kuvuga umuntu uri gukora bo ntibabirebaho ku buryo rimwe na rimwe uza kwisanga uri kwishura amande.
Kini namba kubandi badukurikiye batari abanyarwanda ni nomero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro yawe bwite
n'amahoro ni kuvuga ngo ni nimero wishyuriraho umusoro n'amahoro uwo usabwa amakore n'amatagisi mu Kirundi
ndaho komeza.
None nk'umudepite uhagarariye urubyiruko muri Afurika y'Iburasirazuba mu nteko ya Afurika y'Iburasirazuba, iyo muganira ku buryo mwazamura urubyiruko, kuko ejo numvise muri Commonwealth bose n'abantu bose bagarutse kuguha urubyiruko amahirwe, ni ubuhe butumwa n'ubuhe buvugizi mukora urubyiruko mu bijyanye n'abari gutangira imishinga mishyashya ku bijyanye n'imisoro? Kuko niba ntangije business wenda ya miliyoni imwe hajya muri tini namba, ejo bundi nkaza kugira utu urabuntu iyo utangira business hari ubwo bitagenda, hari ubwo uhindura bitewe n'impamvu, noneho ugasanga ubaye uhagaze nk'ukwezi mu gihe kiri gushaka ibindi waba ugiyemo cyangwa se mu gihe hari ibyakugonze cyagiye tini namba ikomeza kubara ntabyo kuvuga ngo ntiwakoraga. Ubuhe buvugizi mukore urubyiruko kugira ngo igihe batangiye business ari urubyiruko Rwanda Revenue ishyiremo imiyaga ku rubyiruko. Hanyuma icya kabiri, umusore umbanzirije icyo ndakibaza abo basore ba rwiyemezamirimo, umusore umbanzirije yavuze ku bijyanye no gutangira imishinga ndetse n'itangwa ry'akazi. Iyo uri urubyiruko urangije amashuri ukaba ufite business washoye umushinga wakabaye uha nanone urubyiruko akazi kugira ngo bimere nk'aho mushyigikiranye muzamurane, ariko uzagusanga muri business cyakimenyana uriya muhungu mbanjirije yavuze ufite business. Hano dufite Musanze mu Majyaruguru hari umuntu ukora watunganyaje mu mabetrave n'utundi diproducte yongeramo, ariko kubera ko atavuka i Musanze abakozi bose batuka havuka. Ibyo ugasanga rwa rubyiruko umushinga uje gukorera iwanyu ntunabanje guteza imbere abaho uri gukorera, ahubwo niba ndi Marcel ngiye kubanza gushaka abantu bavuka i Musanze nibwo ndi gukorera Gatsibo.
Ngerageza usoza ariko
cyaciro cy'ikimenyane yagarutseho. Niba mushoye imishinga muri urubyiruko mu bakozi mukoresha 300,400 urubyiruko ni kangahe ku ijana? Nibwo ubwanyu ntabwo muheza bagenzi banyu nk'urubyiruko, murakoze n'ibyo bibazo bibiri nari mfite.
Ndagushimiye Twagira Yezu Marcel. Reka duhere kuri Depite Barimuyabo kuri icyo kibazo kijyanye n'imisoro.
Murakoze, ntabwo nsobanukiwe cyane n'ibijyanye n'imisoro, ariko hari umenyi ukeya mfiteho. Ubundi umuntu wese ugiye gutangira business yandikisha muri ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere aricyo RDB, bakamuha akandikisha kampani yiwe, bakamuha n'imero y'umusoreshwa ariyo bita tini namba. Kuba ufite tini namba ntabwo bivuze ko uratangira usora imisoro yose itangwa mu gihugu. Hari imisoro utanga nk'imisoro y'ipatante itangwa nayo batangira gutanga giranye nyuma y'imyaka ibiri, ariko hakabamo n'indi misoro nka ibita ngo value added tax, iyo ni imisoro ku kunyongera agaciro, hakabamo n'imisoro ku nyungu. Iyo misoro akenshi itangwa n'abantu bafite EBM. EBM ni kariya kamashini k'imisoro aho kugira ngo umuntu agomba gutanga fakture yemewe na Rwanda Revenue, ariko iyo EBM nayo ihabwa abantu bashingiye kuri ku gishoro ufite uko kingana. Hari limite ntazi ntahita mvuga umubare runaka, ariko hari limite cyangwa hari ikigereranyo bashingiraho. Iyo utagejeje kuri icyo gishoro ntabwo utanga iyo misoro, nta n'ubwo uhabwa iyo EBM. Bivuze ngo hari ikigero ugomba kuba uriho kugira ngo utangire gusora imisoro yose Rwanda Revenue igena. Bivuze ngo umuntu urubyiruko rugitangira rufite n'igishoro gitoya hari imisoro badatanga. Tuvuze rero ngo urubyiruko rwose waba ushoye igishoro kinini, waba ushoye ufite igishoro gitoya, ngo ukurirwe n'imisoro, hari ibindi nabyo bishobora, hari ibindi risike ishobora kuzamo n'uburiganya bushobora kuzamo rimwe na rimwe byagorana cyane no kugira ngo umuntu abigenzure. Kuko ushobora gusanga hari bamwe bashobora kwandikisha business zabo nini bakazandikisha ku bantu bakiri mu myaka y'urubyiruko, bayandikisha ku bantu bakiri mu myaka y'urubyiruko bagakwepa imisoro, bityo igihugu kikahombera. Iyo mu rwego kwirinda ibyo umuntu wese niyo mpamvu leta yashyizeho yuko umuntu ufite igishoro kugero runaka hari imisoro agomba gutanga n'ufite igishoro gitoya hakaba imisoro atanga niyo adatanga.
Urakoze cyane.
Ariko urubyiruko nabyo rukwiye nabwo kubisobanukirwa kuko hari igihe abantu bagendera nabo mu kigare ugasanga bavuga ngo dukuriweho imisoro dukuriweho imisoro ariko batanasobanukiwe ubundi imisoro itangwa ni iyihe itangwa igihe ki.
Ngira ngo icyo wenda yageragezaga
bakamwe bakanitinya bagatinya gutangira business bitewe n'uko batanasobanukiwe n'uburenganzira bwabo umuntu ufite business.
Mu magambo make wenda sinzi niba ari cyo yashatse kuvuga ariko nko muri ibi bihugu hari ikintu kijya cyitwa grace period ukaba watangira business ariko bakavuga ngo mu gihe cy'imyaka runaka ntago tuzaba tugusoresha kugeza umaze gushinga umuzi. Icyo kintu nk'icyo mu Rwanda hari icyo mujya mutekerezaho wenda ku rubyiruko mukaba mwavuga ko musabe Rwanda Revenue Authority cyangwa se na Leta y'u Rwanda ko umusore cyangwa se inkumi ugiye gutangiza business nibura abone nk'imyaka ibiri mbere yuko iyo misoro itangira kumwakwa.
Ngira ngo gahunda ni igitekerezo cyiza nabwo cyazaganyirwaho umuntu akareba inzego zibishinzwe zikareba niba kiri feasible mu Rwanda kuko ushobora gusanga nabwo ibigenderwaho kugira ngo iyo gahunda ikorwe ndetse n'uburyo yenda bigenzurwa muri ibyo bihugu biteye imbere nka Amerika aho muri ushobora gusanga na mu Rwanda byagorana ariko ni igitekerezo cyiza ngira ngo inzego zitandukanye ubwo nanjye ndakinotinga ahantu kugira ngo nzakigeze ku nzego zitandukanye kugira ngo yareba niba cyatanga umusaruro no mu Rwanda.
Urakoze cyane Sakina. Uri rwiyemezamirimo. Iki kibazo mu magambo make cyane kuri iki kibazo cy'imisoro wowe hari cyo wahuye nacyo ari imbogamizi imisoro igira kuri business zawe?
So imbogamizi iyo umuntu wese itangira cyane cyane urubyiruko usanga ari ikibazo cy'amakuru kandi amakuru aba ahari ahubwo wenda natwe urubyiruko ugasanga ntabwo twagiye kuyashaka. So rero mbona ubundi umusoro utigeze ukora ntabwo bagusaba umusoro bagusaba ibintu utinjiza umusoro uwusora kuko hari ikintu winjiza. Rero abantu benshi ntabwo baba babisobanukiwe kandi haba hariho n'ibintu bya incentive bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo ukora. Nk'ubu ngubu mu buhinzi ntabwo umuntu winjiza miliyoni 12 bamusoresha. Sinzi niba urubyiruko ruri mu buhinzi rubizi. Ibyo rero ni ibintu biba bikwiriye ko urubyiruko natwe dushaka amakuru tukarebaho kugira ngo tujye twumva abantu bavuga ngo imisoro iri hejuru ariko ntubashe no kujya kureba se muri sekiteri yanjye bimeze gute niba ndi muri ayisiti niba ndi mu buhinzi cyangwa se n'ukora ibindi. Ikindi kintu navuga yenda ngira ngo nanamenyeshe n'urubyiruko rushobora kuba rutabizi iminsi yashize twagiranye inama urubyiruko muri rusange byari byateguwe na PSF ndetse na Rwanda Revenue aho twaganiriye na komiseri tugaragaza natwe ibibazo bigiye bitandukanye cya kibazo nyine cy'amakuru natwe urubyiruko tutajya gushaka twumva bagenzi bacu tukemera ibyo bavuze kandi mu by'ukuri twari dukwiriye kugenda tukajya kwibariza. Noneho hagaragaramo ikibazo cy'ibirarane kuko urubyiruko akenshi ufungura bizinesi ntiwibuke no kumenyekanisha imisoro. Icyo kibazo rero nicyo kitugonga cyane. Iyo tutamenyekanisha imisoro hazaho ibihano. Rero yenda ikintu cyiza gikomeye cyane avuyemo ngira ngo nshimire na guverinoma yacu ni uko ubu ngubu urubyiruko rwatangiye bizinesi guhera mu 2013 kugera ku 2019 rutigeze nyine rwahuye n'ibihano kuko yenda amakuru make batari bazi bashobora kubikurirwaho. Bakaba barashyizeho linki uyu munsi ushobora kugenda muri PSF cyangwa ukagenda muri Rwanda Revenue bakakubwira kuko ubu ngubu bagiye kuzafasha abo bantu bafunguye icyo gihe business bakiri mu mashuri batazi aho biva n'aho bijya kugira ngo nyine noneho babafashe. Ariko uyu munsi icyo twese twifuza niba ugiye gutangira business udafite ubumenyi mu bintu bijyanye n'icungamutungo ukwiriye gushaka umuntu wanabigufasha kuko haba hari n'abunganizi. Niyo utaba ufite uburyo ubushobozi bwo kuba wagira umukozi uhoraho ushobora no gushaka abunganizi bakajya bakamenyekanisha umusoro ku itariki 15 hari n'igihe biba bidakeneye ko ari ku itariki 15 ukaba wakore ku itariki nyine buri nyuma y'amezi 3 biba bitewe na bizinesi ukora. So rero nyenda muri make icyo navuga ni urubyiruko rukwiriye gushaka amakuru ibintu bijyanye n'imisoro kugira ngo nuza koko umenye ikikugonga, kuko yuko tuba tugize n'amahuriro kandi urubyiruko rukagira aho rubarizwa. Niba uri muri cyenda yanga ndatwemiwazi, niba haza ayo mahirwe yo kuba mwahura na komiseri nawe ukaba uhari, ariko niba nta hantu na hamwe uri kubarizwa kiba ari ikibazo kugira ngo nayo makuru akugereho. Ariko nanone nkasaba ko n'urubyiruko rwajya no kuyashaka bakajya kuri Rwanda Revenue, imiryango ifunguye bakabaza, hari n'udutabo dutandukanye bajya bifashisha kugira ngo biyibutse uko bakwiriye kuzuza ibintu bijyanye n'imisoro. Ariko mu by'ukuri wabikoze neza, ntabwo bigoye kuko natwe turakora. Rero niwe nanjye nkora nkabamaze imyaka itatu nkora n'undi muntu yaza agakora, kandi hari n'abandi batubagize bagikora. So rero nta kintu gikomeye kirimo, ahubwo gikomeye ni ukumenya uko ubimenyekanisha.
Urakoze cyane Sakina Usengimana, watangije ikigo Afri Foods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Patrick Ruhumuriza, mu magambo make cyane ku kibazo kijyanye n'uko namwe barwiyemeza bimirimo rimwe na rimwe iyo mutangije iyo mishinga, aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko aho iyo mishinga yatangiriye, muzana bene wanyu mukaba aribo muhakazi aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko rwaho mukorera, mu magambo make cyane.
Uko mbyumva ndakeka kambita makuru ya kera, kuko aho bisigaye ni bake. Abanyarwanda twarasobanutse kandi icyo gufasha bagenzi bacu bisobanuye. Ntabwo navuga ko ibyo bitabaho, ko bitabaho ko wenda we yarabibonye bibaho koko, babo birahari. Ariko muri ino minsi twarasobanukiye, leta yacu yaratwigishije, iyo ubonye icyo gukora igerageza no gufasha mugenzi wawe. Nanjye muri business yanjye ngerageza gusereza urubyiruko rugenzi rwanjye rurangije amashuri yisumbuye, kubahereza akazi bakikura mu bukene nk'uko nanjye nikwiye mu bukene.
Urakoze Patrick. Kuri telefoni dufite Clovis wiriwe neza.
Neza,
uri hehe?
Mu karere ka Bugesera.
Ikibazo cya
ikibazo ngiye ntera nari mfite nyine ko wenda nk'urubyiruko twese nyine twagerageza nyine kwihekera wenda gukora tukabasha nyine kumenya amakuru yaho nyine kubyo umuntu yajya mu buryo bwa business afite impamvu nyazi azi imisoro, kuburyo nyine nkatwe nk'urubyiruko nyine tukabasha gusobanukirwa neza cyane.
Urakoze cyane Clovis, icyo ngicyo cyari igitekerezo. Depute Jean-Claude Barimuyabo, bimwe mu bintu mwaganiriyeho muri iyo nama y'urubyiruko rwo muri Commonwealth ni ukugerageza gushakisha amahirwe ku rubyiruko kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro. Icyo ni ikibazo kenshi iyo uvuganye n'urubyiruko barakubwira ngo ibitekerezo turabifite ariko habuze igishoro. Nkamwe muhagarariye urubyiruko, uvugize mukorera urubyiruko kugira ngo bagere kuri izo serivisi z'imari, bugeze hehe, mukora iki?
Murakoze. Burya ikintu cya mbere kigora ni ukutamenya amakuru n'aho ukura amakuru, ndetse n'inzego zishobora kuba zagufasha mu kibazo ufite. Nko mu Rwanda hashyizweho cya kigo bavugaga BDF, nubwo cyanenze ko ngo hari kigira ibijyanye n'ikimenya n'imikorere itari myiza, ariko ikigo cya BDF cyashyizweho kugira ngo none gifashe urubyiruko n'abagore mu kugera kuri serivisi z'imari. Hariho harimo serivisi zitandukanye, ukora umushinga ukagaragaza pusantaje runaka nawe uzatanga, ubundi rugufasha kuba waguhuza na banki ishobora kugutera inkunga mu kubera ko wenda gafite bakakubera nk'ingwate. Ariko harimo n'abandi bafite business zitandukanye. Ndibuka mu nama twigeze kugira aho urubyiruko rwagaragaje uko cyane cyane urubyiruko rukora ibijyanye nk'ibyo Sakina akora, ibijyanye n'ubuhinzi, aho usanga ibigo by'imari bitizera imishinga ifitanye isano n'ubuhinzi, ugasanga kugira ngo babone imari ikenewe cyangwa se babone ikigo kibishingira bigoye. Ariko ni ubwo ibyo biba kenshi ku bantu barimo bakora ibijyanye n'ubuhinzi, cyane cyane abashora imari mu buhinzi bagemurira amasoko yo hanze. Ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo perezida yatanzeho umwanzuro w'uko icyo kibazo nacyo gikurikiranwa kigakemuka, ku buryo umuntu wese urubyiruko cyangwa se n'undi wari wese ufite ushaka banki yamufasha ko mu gihe azanye inzego za leta agaragaje umushinga we mwiza kugira ngo ibindi bajye bamufasha hakiri kare hatabayemo n'ubukererwe. Mureo mu Rwanda ho navuga ko baragerageza ariko imbogamizi zirimo n'ubundi imbogamizi nubwo zitahura zigenda zikemuka igihe cyose uko zigaragajwe. Rero mu rubyiruko rwe twahuye ruturutse mu bihugu bitandukanye muri Commonwealth kugira ngo nk'uko byanagarutsweho no mu ijambo Perezida yatanze ubwo yari muri ino business forum yavuze ko ubundi nk'uko Commonwealth ivuga kuvuga ngo twakabaye uko duhuje ururimi twakabaye n'umutungo nawo ndetse n'ubutunzi dufite muri Commonwealth nawo usangirwa muri ubwo buryo kugira ngo usangirwe nk'uko n'uko n'ibyo bigo by'imari biri muri Commonwealth bitandukanye nabyo byari uburyo byongereza imbaraga kugira ngo ubashe gufasha inzego zitandukanye. Rero n'urubyiruko bakabaye ruhabwa umwanya kugira ngo mu buryo bwagutse no mu gufatanya n'ibindi bihugu bya Commonwealth urubyiruko rubashe kugera ku mari ari kugira ngo ni urugamba rwinjira igikomeza ibihugu bikomeza gushyiramo imbaraga ariko ibyo bivuze mu ruhande rw'u Rwanda turagerageza ibibazo bibonetsemo bakomeza kugerageza kubikemura.
Urakoze cyane. Reka dufate Nsabimana Daniel wirwe neza.
Wirwe neza bwana Edi Rwema.
Uri hehe?
Nyamashekero harambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyawe magambo make cyane.
Sawa, murakoze cyane. Ngenda gira nshimire rwose akanama kagize umuryango wa Commonwealth kuko rwose kita ku rubyiruko. Urubyiruko niyo mu Rwanda dukunda kuvuga ngo ni rwo Rwanda rw'ejo, so ni isi y'ejo. Urubyiruko rero tarufashe neza, isi y'ejo yagira ikibazo, isi y'ejo ntiyagira neza heza nk'uko tubivuga. Njyewe mu by'ukuri ndashima abagize uruhare mu gutegura ibintu. Ibintu ni ibintu byiza rwose Edi. Iyo uri kureba muri Kigali ukabona urubyiruko, ukareba hirya no hino, ukareba ukuntu ari rwo rufata iya mbere mu guteza imbere igihugu, ubona ko ari ibintu byiza kuba barutekerezaho bakaruha umwanya, bakaruha umwanya rukisanzura ndetse no mu bikorwa by'iterambere nk'ururimi. So ndagira nshimwe Commonwealth Choga muri rusange ndetse na Leta y'u Rwanda idahwema kwita ku rubyiruko tweza nk'Abanyarwanda. Urubyiruko baduhaye amahirwe ashoboka rwose, ni ibintu ubona by'agaciro kandi ubona ko bizagira umusaruro ejo n'ejo bundi, ukabona ko ari ibintu bigomeza gufasha igihugu mu gutera imbere. Murakoze cyane bwana Edi Rwema.
Urakoze cyane. Icyo cyari igitekerezo cya Nsabimana Daniel uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Madama Sakina Usengimana, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko twari tuvuze ku bijyanye n'amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari. Depite atwibukije ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, yavuga ko ubwo ibihugu biri muri Commonwealth nayo mahirwe yose bakwiye kuyasangira. Hari uburyo urubyiruko rwo mu Rwanda rushobora kuba rwakongera ayo mahirwe yo kugera ku mari birenze u Rwanda?
Amahirwe kugira ngo ingatumeze tuyongere, icyo navuga ni uko dukwiriye gukomeza gushyira imbaraga zacu hamwe n'urubyiruko tukavuga ibibazo dufite kuko biba bihari, noneho hakaba hashakirwa igisubizo. So muri make rero ndumva ari ibintu byo gushakisha uburyo dushyira imbaraga hamwe kugira ngo n'aya mabanki tuyavugishe, cyane cyane nyuma navuga ku bintu by'ubuhinzi, bakaba basobanukirwa niba baza gukora ibintu bijyanye na evaluation y'ubuhinzi bakaba batabona ko ari ibintu bifite risike nyinshi, ahubwo bakumva ko ari ibintu nabyo byakorwa bikazamura ubukungu ndetse bigatanga n'inyungu.
Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza kuri ibyo. Nanone bijyanye n'ayo mahirwe kuri wowe utangiza business yawe byarakoroheye?
Muri rusange ntabwo byari byoroshye, ariko nk'uko twakomeje tubigarukaho burya icya mbere ni amakuru. Naho tubitanyoreheye nuko amakuru narifite make, aho naje kubonera amakuru naje gupimuka nahaguruka ajya gushaka amakuru, namenya ukuntu Rwanda Revenue ikora, namenya ukuntu buri kimwe cyose gikora, namenya ukuntu amabanki akora, naje kwiteza imbere. Nicyo nashishikariza urubyiruko ubu ngubu, tuve mu matelefone twirirwamo, tuve mu matereviziyo twirirwamo, turebe twiyiteho, twikunde, kuko ejo hazaza ni ahacu, nadara undi muntu nahawe. Nitujye na telefoni tujye kubaza se ni hehe ni hehe ni hehe sekiteri yafasha icyo nicyo nshaka gukora, tumenye amakuru. Amakuru niyo ya mbere muri byose. Murakoze.
Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma, Jean Long Wirwe.
Emirwe neza Eddie.
Uri he?
Ndamukiriza n'abatumire.
Barakumva.
Umurongo nakoko gihe cyatakaye inyungu y'urubyiruko izaba igihe cyangwa se wenda nk'icyo bagenera urwo rubyiruko kugira ngo baruhe ubujyanama bushobora kuba bwabafasha nabo kwiteza imbere, ko tubona muri iki gihe bigoranye bitewe no mu makaritsiye ko tubona uko bimeze.
Urakoze Jean Long. Inyungu z'urubyiruko ashaka kuvuga, sinzi icyo ashatse kuvuga, ariko depite bari mu yabo niba wumvishije icyo Jean Long abaza. Ndibaza ko wenda abaza inyungu z'urubyiruko mu nama nk'iyi ya Commonwealth zaba ari izihe.
Inyungu z'urubyiruko ndagira ngo nsubire mu ijambo ryavuzwe na minisitiri w'urubyiruko n'umuco Honorable Zuberi Mbabazi, ndetse bikaza no kugarukaho na Right Honorable Secretary General wa Commonwealth. Yavuze ko urubyiruko ukwiye guhabwa umwanya mu ifatwa ry'ibyemezo aho kugira ngo rukajya kuri high table, kugira ngo rube menyo ruba ari rwo ruganirwaho, mu kuba ari rwo rwariyoze mu menyo, no kuba ari rwo rwaribwa ahubwo rukajya mu myanya ifata ibyemezo, ndetse rukagira n'uruhare mu byemezo birafatirwa. Aho navuga ko rero umwihariko w'urubyiruko muri zino nama za Commonwealth, kugira ngo mu nama ya ihuriro ry'urubyiruko ni naho hagaragajwe komite nshyashya, executive committee y'urubyiruko rwa Commonwealth. Zimwe mu nshingano z'urwo z'iyo komite ni ukugira ngo n'ubundi bakomeze gukora ubuvugizi ku bibazo byugarije urubyiruko mu bihugu byose bya Commonwealth, aho buri region zose ziba zihagarariwe, harimo abahagarariye Afurika, abahagarariye ibihugu byo muri Karayibe, abahagarariye region zitandukanye z'ibihugu bigize Commonwealth. Rero inyungu zose muri izi nama nk'izi ngizi no muri Commonwealth zitabwe n'inyungu z'urubyiruko zitabwe, kandi no mu byagiye bigarukaho n'ubundi ngo ibiganiro bitandukanye no mu zindi forum, cyane cyane nka business forum, bagiye bagaruka cyane ku rubyiruko rufite ubushobozi, ahubwo icyo rukwiye guhabwa ari umwanya kugira ngo rugaragaze icyo rushoboye, kugira ngo n'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe yakomeje kugarukaho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye business forum.
Depite Jean-Claude Bari Muyabo, umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ni kuri ibyo bitekerezo byawe warutanze tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane Edi Rwema kuba mwabitumye, kandi nkanashimira n'abandi batumirwa turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi bose bakurikiye
Watanze. Urakoze Sakina Usengimana watangije ikigo Africa Foods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga, nawe nagira ngo ngushimire kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire. Urakoze nawe Patrick Ruhumuriza, umuyobozi mukuru w'ikigo 1OZ, nawe nagira ngo ngushimire kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane ndira n'abatumirwa bose n'ubwo kugira ngo natwe twikunde.
Urakoze cyane Patrick Rumuhumuriza, nshimire namwe nshuti bakunzi mwari mukurikiye ijwi rya Amerika, nshimire engineer Patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, na Dieudonne Cyubahiro waruyoboye ibiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu.
batanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.